na bonde ya bana. From the day that I met you, girl, seluza nilupana. Wanukata gemu ya pusa nanga bafana bafana. Chulo body na ka beauty kwa mama muna wako samatasha. Fanika kuchoina kampani. Kampani. Choina kampani. Kampani. Na wakachule mu kampani. Kampani. Kampani ni kampani. Kampani. Alata wakachule nga vila wa mugugulu wale kupishamo. You need to enjoy. Life is a blessing, baby. Teshamo. Don't send you where umwelela. Akumona ve desperate tatasha. Mande uza kamwalela. Ulimweche sana. Ikaisha pochimo. Especially me. Ajaji, ajaji, ajaji. Join a company. Ajaji, ajaji. When I rock, join a company. Kazi wa mushe na vision. Safunika kusia kapeze kamu this generation. Hey, you deserve better. Noti kulila deli munga kanimbo kanga. Kungala na warongu ninomu. Koma kupasa mutima warongu sinomu. Hala kukanyo kufuala mamini. Baya kudeka pwa fwaya ba mamini. Tata la kupela pona one pini. Koma mukwangala la posa ten pini. Una mumira tell me what you see. You are the queen na majesty. Uyo mubili ni majiki. Haya kumutima mpokya maki. Wanika kujoina kampani. Kampani. Joina kampani. Kampani. Na wakachule mu kampani. Kampani. Kampani ni kampani. Kampani. Alata wakachule nga vila wa mkukulu vale kupishamo. You need to enjoy. Life is a blessing, baby. Teshamo. Don't send you where umwelela. Akumona ve desperate tatasha. Wande uza kamwalila. Ulimweche sana. Ikasha pochimo. Especially me. Ajaji, ajaji, ajaji. Join a company. Ajaji, ajaji. When you go join a company.
Music.